From the Conference Center Theater in Salt Lake City, Utah, we bring you the Women's Session of the 190th Semiannual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. The music for this session will be provided by a variety of choirs from previous Women's Sessions. Women and young women throughout the world have been invited to view this broadcast to receive counsel and instruction from church leaders. This broadcast is furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited. Bonnie H. Corden, Young Women General President, will conduct this session.
Dear sisters, it is a joy to welcome you to the Women's Session of the 190th Semiannual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. President Russell M. Nelson, who presides at the conference, has asked me to conduct. My name is Bonnie H. Corden, and I serve as the Young Woman General President. It is a great pleasure to be with you this evening. We are grateful for the technology that makes such a glorious worldwide gathering possible. We hope you feel of our love for each one of you. We recognize in attendance this evening the First Presidency and the members of the Priesthood and Family Executive Council. Also seated on the stand are those serving in the primary, young women, and Relief Society General Presidencies. The music for this session will consist of selections from previous women's sessions by a variety of choirs with their directors and organists. The choir will open this meeting by singing As Zion's Youth in the Latter Days. The invocation will then be offered by Sister Liz Darger, a member of the Young Women General Board.
Zion's youth in latter days, we send it valley. Our dear Father in heaven, we are grateful for the opportunity to gather as thy daughters, to hear messages from thy prophet and other inspired leaders. We are grateful for their preparation and ask thee to bless them with thy spirit. Father, we come to thee amidst worldly pandemic and chaos, and we come seeking peace. We come seeking direction and instruction that we might know how we can be better disciples of thy Son, Jesus Christ. Father, we're grateful for our knowledge of the restored gospel of Jesus Christ, and we recognize our covenant responsibility that comes with that knowledge to share with all the world and to unite families for eternity. Father, we ask thee to bless us with thy spirit. Bless us that we might have the courage and might be able to access thy power to act on the promptings that we receive during this meeting. We love thee and we love thy Son, and we say these things in the name of thy Son, Jesus Christ. Amen.
We will now be blessed to hear from Sister Sharon Eubank, who serves as the first counselor in the Relief Society General Presidency. She will be followed by Sister Rebecca M. Craven, who serves as the second counselor in the Young Women General Presidency. Sister Christina B. Franco, second counselor in the Primary General Presidency, will then address us. Following Sister Franco's remarks, we will join the choir in singing the first and third verse of I Am a Child of God.
Gordon's mother told him if he would finish his chores, she would make him a
pie. Mama na ye asaleli gato wana pe yaya na ye ya mwasi kati aye na ndako nande kona ye amoni gato wana pe atunye te ye na moninga ye ba kokozwa ndako te godon lobi pe joli gato na ngai mama asala ki yango kaka pona ngai moko pona asaleli ki yango musala kati asilikela ki ile ki na ye ya mobali makasi pona nini ya kuyo kozala na motema kaka pona eloko ya ye moko. Tangu ngonga msusu eleki, kati ya fungula ki porti ya voiture na ye, pona ko mema tamarad na ndako, pe ya mona ki ete nakati nango, ezala ki naba sani, pe naba fourchette, pe ba viteni mibale ya gato na sani. Pe kati ya betaki solo wana na libembe ya Gordon, po na kola ki sandingi ni nazali ki moto ya moti mama ka namo mpe azali ko saela batu wata o bazali ki ko zana bosengi na ngote na 1842 ba santo o bazali ko sala pona kotonga temple ya Novu pe na tango wana ba mama ya société de secours na mwa ya misato mokambi Joseph pe azali koya kotala bango mingi pona kosalisa bango pe kopesa bango masengenia pona kotonga mosala ya tempelo. Na sanza oyo ya juin mokambi to prophète alakaki ete akoteya na ntina ya mawa kokanisa ete soki Yesu Kristo pe Lwanjelu bako pesa biso mokongo mpona makambo ya mike mike biso tokokoma boni esengi tozala na mawa pe totika makambo ya mike mike. Mokambi Smith alobi ete ezali kopesa nga mawa mpona komona ete bakambi mosusu to bandeko mosusu na kati ya lingomba bazali kozanga kozwa pokasi ya Nzambe. Alobaki na bango ete bazali kozanga kozala na bomoko ya baposa. Liloba wana etutaki ngai makasi mpenza. Mokili elingi bongo te. Ezali na makambo ebele oyo ekoki kosala ete tokoma bato malamu. Ya solo, ezali pe na makambo ebele oyo ezali kobundisa biso po ete tozala na elikya te pe ntango mosusu tozali komona ete tozala na mokasi te. Kala mingi te. Na matuna ki nga ete, mituna ete, nenge nini na kuhi kusosola batu oyo bazali pembeni na ngai po na mona bango malamu. Nenge nini na kuhi kusala ete toza na misanga na kati ya baposa na biso tango tozali ya bokeseni mingi boye. Bokeseni ni ya Nzambe oyo na kumi ko senga ete po esangisa miso makasi na kati ya molimo na nga penza nazali na makanisi misato oyo ekangi kosangisa biso pe. Yakobo atayaki ete kanisa bandeko na yo lokola yo moko pe zalina na bango pe kabola bozwi na yo po ete bango pe bakoma na bozwi lokola yo. Tolongola maloba ya bozwi na mawa ete kabola mawa na yo na pamba po ete bango pe bakoma kozwa lokola yo. Tozali kokanisa mingi mingi kozwa na ndenge ya bilei to mosolo, kasi mingi mingi tozali kobosa na ete mosala na biso ezali ya kozala na mawa. Mokambi na ngai moko ya lisanga ya bamama alobaki likambo monene ete alobi boye, nazali kolaka bino ete na kobomba bino lokola ya sekele pe na kosala makasi mpona mona bino na bolamu na bino nyonso pe na koloba na bino eloko moko te oyo ezali malamu te to ekotombola bino te pe nazali kosenga ete bino mpe bosala lolenge moko epai na ngai mpo nazali na kobanga ete nabebisa na mosala oyo nazali kosala. Joseph Smith ayebisaki bandeko basi na 1847 ete ntango bato bazali kolakisa bolamu to bolingo epai na ngai ezali na bokasi mingi na kati ya makanisi na ngai. Ntango tozali kopusa na pembeni ya tata na biso ya likolo nde mingi mingi tozali kozala na posa sikoyo ya kozala na mawa mpona bato misusu. Tozali mpe na kozala na tina ya kolendisa bamisusu mpo ete batika masumu na bango na nsima. Nazali na koloba ete Nzambe azala na mawa na bino, azala bino mpe bozala na mawa moko na moko. Liloba wana mingi mingi na bandeko basi eza ete tozala kosambisa bato misusu te mpe maloba na biso ezala mbeli te. To batela kombo ya moko na moko lokola sekele. Na 1936, ekipe moko ya Université ya Washington ekendaki na mboka ya Allemagne mpona kozala na ba Jeux Olympiques. Bango bautaki na mboka ya moke oyo bato basangisaki-sangisaki mo mabongo mpo bango bakende. Kasi ezalaki pe eloko ya makasi mpona kokoma kuna. Ezali na eloko moke oyo ezali kozalaka mpasi mingi mpona kokokisa yango, ezali kobengama ete koningana to kopepa. Yango ezali kokokisama kaka soki bato nyonso na kati ya mwa bwatu wana bazali koningana nzela moko. Na kati ya lisanga wana na bwatu ezali na moko te aleki moninga na tina. Ata komikakatano ezalaki liboso na bango, kasi mwa ekipe oyo ezwaki makasi ete bango nyonso bazalaki mpenza elongo mpe balongaki ba Jeux Olympiques wana. Na lisolo ya nzete na kati ya Jacob chapitre 5, nkolo ya elanga alonaki nzete na mabele ya kitoko bat, kasi ekomaki ya mabe na tango ya kobuka mbuma na yango. Pe nkolo ya elanga alobaki ya ngombala mwambe ete ezali kopesa nga pasi mpona kobungisa nzete oyo. Kasi basali to mosali alobaki na nkolo ya elanga ete bikisa yango nanu mwa moke mpe nkolo ya elomalobi na kobikisa yango lisusu ndambo. Mpe apesaki liteya oyo tokoki kosala elango mpe lelo soki tolingi tozwa mbuma ya malamu na kati ya elanga na biso. Alobaki ete okolongola mabe ndenge bolamu ezali kokola. Tokozalaka biso moko te tokoki tozali kosala makasi mpona kozwa bomoko. Na Jacob 5 alobi ete basali basalaki mosala na makasi bango nyonso mpe nkolo ya elanga asalaki elongo na bango. Moko na moko na kati na biso akoki kozwa makambo ya pasi ekoki koya to eloko esengelaki te esalama. Moko na moko na ntango mosusu akoki komona ete mabe moko ekoki kokota na kati na ye. Kasi Yesu Kristo azali mobikisi ya nyonso, azali na bokasi ya kosunga biso na eloko nyonso ete azali kosenga ete biso mpe tozala na mawa mpe na koyoka moko na moko. Yesu alobi na kobomba te ete bozala moko soki bozali moko te bozali ya ngai te. Kasi soki tozali moko tokoki kopesa ata eteni ya gato mpona moto mosusu pe koza ya, bon moko na kati ya makanisi na biso, pe wana to koza la ya ye, ako sali sa biso poto longo la mabe, na ndenge bolamo pe izali kokola. Tango mosusu to zali te esika nini fengeto, zala elobo ye, kasi to kokomaka. Na zali ko nike ya ete, tango to zali ko sala makasi, pe to zali ko za na bon moko na mosali na biso, to royoka na moko na moko. Po ete to zali ko tonga siona, zali bato o bazali na motema moko pe na makanisi moko. Lokola basi oyo tozwa bilulu, tozali na bokasi makasi ya kosala na mokolo na mokolo, pe tango tozali kozala elongo na bandeko, pe tango tozali ata tango tozali chabana na mbetu, tango tozali kosolo na bato mosusu ata na kati ya bus, ata tango tozali kobongisa matea ya kelasi, tozali na bokasi ya kolongola mabe pe ya kotonga bomoko. Société de secours na kasi ya bajeune fille ezali meki ete ekoki kopesa biso makasi mingi po tokende liboso penza. Tango eglise esalaki koyambo ya na 1978 mpona bozongisi ya bonganga nzambe mokambi Russell Nelson azongelaki maloba oyo ya mapamboli bo ete ezali mabondeli na ngai ete moko na moko na kati na biso akolongola mabe pe akoluka ete totambola na longona na biso na miso ya nzambe pe moko na moko na kati ya kimia pe boyokani. Tika ete tolanda malako oyo ya moprofeta pe po zuzwa mabondeli na yango pe mapamboli na yango na tiki litatoli na ngai ete oyo ezali maloba ya nkolo Yesu Kristo pe libondeli na ngai ete biso nyonso tozala moko lokola ye tata pe ye Yesu. Amen.
Sisters, it is such a joy to be with you.
Soki okei wenze opesi moteki dolar mobimba. Soki eleki akozongi selayo oyo etikali po opesi ye ya koleka. Mokonzi Benjamin alakisaki batu na ye na Amerika ya kala mapamboli manene toza kozwa epai ya mobikisi na biso Yesu Kristo. Akelaki likolo mpe na se pe awa na se pe na makambo nyonso toza kosepela nango. Lisikoli na ye epesi biso nzela po na kobongola motema pe kobongwama. Tango toza ko batela mibeko, toza linde ko pesa ye matondi, mpe aza ko pambo la biso mbala moko. Toza se ko tika laka na nyongo epai na ye. Nini ango toko kiko pesa ye? Ye ko afuti motuya koleka pona masumu na biso. Toko kiko pesa ye oyo etikali. Mbongwa ma ya makanisi, bizaleli to etamboleli na biso. Kasi mokonzi na biso wa bolingo akeseni na moteki po ete ye azana mawa pengolu yango eza kosenga na biso totikala kaka na nyongo epai na ye. Sima koyoka maloba ya mokonzi Benjamin, batu balobaki ete mitema na bango esilaki kobongwama, balobi ete po na molimo ya nkolo na nguya oyo epesi biso mbongwama, tolingi lisusu kosala mabe te, kasi bolamo tango yinso. Makomi elobi te ete mbala moko bakoma kisembo, kasi ete mposa na bango ya kobongwama etindaki bango kolakisaka mbongwama. Mbongwama na bango esengaki kotika makambo ya nzoto pe kobundanaka kokoma lokola Yesu Kristo. Mokambi Henry B. Ayo engateyaki ete mbongwama ya solo esengi kondimela pe kotia molende. Bongo nkolo akoki kopesa likamwisi ya kopetolama mpe kobongwama. Kosangisa molende esika moko na makoki ya mobikisi ya kobongola biso ekoki kokomisa biso bikelamu bya sika. Ezalaki ngai elenge namonaki ete naza komata na nzela ekokoma ekomema ngai na bomoi bwa seko. Tango yinso soki na sali mabe naza komona lokola na zongi sima. Po nazalaki kobandela sika. Ezalaki kolembisa nzoto. Kasi eyaki ngai koyeba eyenefi abengaki ete eza liteya ya Kristo mpe lolenge ya kosalela yango na bomoi na ngai, nazwaki elikya. Yesu Kristo apesi biso ndakisa ya mbongwama. Asengi biso tosalela kondima epai na ye po kondima yango mpe kobongola motema ekomema mbongwama. Tango toza kobongola motema to kobongwama, toza kozwa mposa enene ya kosala mpe kosalela bonde kobabule mpe koyika mpiko tino suka. Sikoyo na yebi ete naza kobandela sikatin, tango naza kokweya na motambu, kasi soki naza komeka, naza nde kokoba na mbongwama na ngai. Mokambi Nelson alobaki ete tango toza kopona kobongo la motema, toza kopona kobongwama. Mateya ya bilenge basi malobi ete lengela likabo ya bobongo li motema pe luka kobongisa mokolo na mokolo. Tango mususu mbongwama etali masumu manene. Kasi toko kiko sala ete bomoto na biso ezala lolenge Yesu Kristo azali. Kopona na biso ya mokolo na mokolo ekotinda biso liboso to kozongisa biso sima. To lembani nzoto te mbongwama eza eloko ya bomoi mobimba. Naza na matondi ete kati na bitumba ya mbongwama, mkolo aza na motema mulai epai na biso. Na nzela ya Yesu Kristo, topesami makasi ya kobongwama libela, kozwa bomoi oyo ezali kati na Kristo. Tango tozo talela ye, akobakisela biso makoki ya mbongwama. Lisikoli ya mobikisi pe molimo mosantu bikosunga pe kokamba biso tango tozotia molende. Eko kikutu kosalisa koyeba mbongwama nini tosengeli kosala. Toko kikozwa lisalisi mpe mapamboli ya bonganga nzambe, mabondeli kolikya bilei mpe kokendeke na tempelo. Bandeko na libota bakambi mpe baninga bakoki kosalisa biso mpona kobongwama. Ezalaki ngai na mibu mwambe, yaya na ngai ya mobali li, mpe ngai tozalaki kosakana na baninga likolo ya nzete. Mokolo moko li akweyaki na nzete wana mpe abukani liboko. Akokaki komata nzete yango lisusu te. Baninga batombola kie pe basusu babendi ye na liboko na ye ya mobimba pe li amataki na nzete. Liboko na ye ezalaki kaka ya kobukana, kasi azalaki kosepela na biso elongo mpe eza kobonga muke muke. Nasila kokanisa mingi kosakana na nzete wana lokola mosala kati na sango malamu ya Yesu Kristo. Basusu basili kobunga, kasi bazali na mposa ya lisalisi po na kozonga na sango malamu. Eko kiko zala pasi po bamizonge la bango moko. Toko kiko benda bango muke muke pe kosepela elongo. Soki obukani mpo ete okwei, na bondeli yo otika basusu basalisa yo. Oko kiko kango lama. Kobongwama tango onzingami na bayi balingi yo. Nakutanaka na baninga na mona kala. Tango mosusu balobaka na ngai ete, oh, obongwani ten? Kasi, ngana yo kaka soni, mwa muke, mpo na yebi ete, nazandenge nazalaki lobite. Nazo likia ete nazana mwa naza mwa malamu na baninga lelo mpe na mawa. Nazo likia na komi kosalisa basusu na lombangu mpe na komi mwa motema mulayi koleka. na lingaka komata na 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 na, na bangomba pembeni ya esika na fandi. Mbala mingi libanga ya muke ekota kanga na sapatu. Suka suka na telemaka pe na bimisi yango. Kasi kamu isakangai komona lolenge na tambolaka na pasi wana yambo na ya kotelema pona kolongola yango. Na nzela ya bondeko, tango mususu mabanga ya mike mike ekota kabiso na basapatu na lolenge ya bizaleli to ya masumu. Kobate la mbongwama esengi molende. Na kokite kondima na zonga na kamata mabanga wana oyo na bimisaki na zongisa yango susu na sapatu. Tokoki ko bongola bizaleli na biso makanisi mpe kokoma lokola ye mpe na lisalisi na ye. Tokoki kotikala na mbongwana wana libela na libela. Na kombo ya Yesu Kristo. Amen.
And with his help, we can keep the change. In the name of Jesus Christ, amen. Since the beginning of this year,
uta ebandi yambula oyo tomoni makambo mingi oyo nantomona te. Kufa ya bato mingi, kobebisa ya mosolo na mokili mobimba na tina ya bokono monene simbi mokili mobimba pe misolo ya bamboka nyonso. Kweningana ya bambebele, moto, kotondesa ya mayi na bipis, bisika na molongo mobimba pe lisusu makama minene yaki na oyo etali mipepe bambula pe biloko ya ndenge wana. Yango etiki bato mingi, bazali na elikia te, bazali na etika ya esika ya kochamu tute, baz, pe mitema ya kobukana, bazali komituna, bomo inabiswe kozonga lisusu ndenge za kiliboso. Tika na bete labino lisolo ya ngamoko na oyo etali kobukana. Tangu bana na biso baza yaki bilenge, bazwaki mokano ya koyekola kobeta piano. Mbali nangayo yo kudipenga ito, lingayo kupesa banguli bakoyo minone ya kubiyekola, kasi tozaki na piano pite, pe tozaki na musolo ya kusoma piano te, na boye rudi alubaki aluka moko o basi basalela. Nambula wana na Noel, ya kamusaki biso ayena piano moko. Pe nambambula yo yaki na simabana na biso bayekola kindenge nini ya kubeta. Tangu bana na biso ya mibali, bakola kipe balungwaki andaku piano oya kala evanda kiwana mtu waza kusala yango te na boitoteka kiyango na mibumi yeko ya sima na boyeto bomba kimwa mosolo mukolomoko kutia lobi na kanisi tango ya kosomba piano ya sika ekoki ngana tuna kina bi tokosombe la piano nini po yona ngai to ibi kobeta yango te kasi alobaki o tika tosomba piano oyo ekoki kumibeta yango moko soki tokosa la technique tosaleli ba iPad na ba internet ekosa ko kobeta ba banzembo kama minei mibimba na boye miziki ya tabernacle miziki ya bana to mingi ya kobeta mi kolonike na sima mibali mi bale ya minene ba yaki na yango po ba ya kocha yango na ndako. Tango bango ba komaki na lakisaki bango esika nini ya kocha piano na ndako yango ezaki kilo makasi pepo na kokota na porte na biso esengelaki balongola makolo na yango pe ba mema yango ba tombola yango na ndenge moko ekota ndako na biso evandaki na mwa ngomba na boye mokolo yango pe neje koyaki esali moselu tango bango bazaki komema yango ezaki matata mingi baza koya na ngoti moko ba glisaki pe toyokaki kaka makelele moko ya monene na boye piano ekoyaki pe ebebisaki na mabele penza yango moko na boye nalobaki he ngai eloko nini kosala boza malamu bango babi bazaki malamu miso na bango ezaki ya minene bazaki kokama bazaki komita babi tozali na pasi mingi na motema tika kaka tozongisa piano lokola ebukani tokende nango pe manager na biso akobenga yo na simwa mangonga manager abengaki aza kosola na mobali na ngai bazaki koyoka na ndeni baya na piano ya sika rudi azalaki moto ya motema molai motema ya bolimbisi mpe ayebisi manager alobi tika ezali malamu memaka koya kala wana ebebaki wana babongisango mwa moke kasi manager aboyaki alobi te esengeli tomemela yo ya sika kaka rudi alobi te ekosala eloko te tokoki kobongisa yango kasi manager alobi oyo ezali piano libaya nango oyo ebukani mbala moko soki ebukani yango ekoyoka susu ndenge ezalaki liboso tata obongisi ndenge nini ekosimba lisusu te bandeke mi basi pe mi bali biso nyonso tozali lokola piano oyo te ebukana mwa moke ebebama mwa moke tozali komona ete tokoki kozonga ndenge tozalaki liboso te kasi na lolenge mosusu tozali penda tokabwana na piano mingi po ete biso esengeli te ba remplace biso mosusu oyo akozwa esika na biso ezali te mitema na biso mpe bomoi na biso ekoki kobongisama kimia ete ata elembo moko ya kobukana ezala te na nzela ya kosikoli mpe ya kobongola mitema na biso biso tokozala lisusu ndenge tozalaki liboso tozali na lisikoli ya mobikisi yesu kristo oyo ekoki kobikisa biso kobongisa biso kosala ete tozala kitoko tozonga ndenge tozalaki ya sika mpenza tokoki komibongisela makambo na biso biso moko te to kobukana na biso tokoki kobongisa yango biso moko te tozali na posa ya lisikoli to lisalisi ya lola tozali na posa ya mobikisi aya kosikola biso na masumu na biso na pasi na biso apesa biso ngu na mitema na biso mpo ete tokokoka koyoka kimia lisusu mokambi Russell M. Nelson alobaki ntango pasi makasi eyelaka biso wana nde ntango ya biso kokolisa kondima na biso na nzambe kosala mosala makasi mpe kosunga basusu na boye ye akosunga biso akobikisa mitema na biso ya kobukana akopesa biso kimia mpe pinto na ye boye oyo ezali makabo minene oyo ekoki kobeba lisusu te ata na nsima ya liwa yango ekobeba te yesu alobaki yakani epai na ngai bino banso bozali na kilo minene mpe nakopesa bino kopema mema kilo na ngai likolo na yo mpo ete yango ekoki ngai nazali na komikitisa ya motema mpe nakopesa bino kopema na bomoi na bino mpo ete kilo na ngai ezali pete mpe mobunga na ngai ezali kimia kopona kosunga mitema oyo ezali ya kobukana na koya ekaini epai ya nkolo esengeli tozala na kondima na yesu kristo kozala na kondima na yesu kristo elingi koloba komipesa mpenza epai na ye kotya elikya na nguya na ye ezanga suka mpe bolingo esengeli mpe tondimela mateya na ye elingi koloba tondima ete ata biso moko tokoki kososola makambo nyonso te ye akoki kososola mpo ete ye amona nyonso amona pasi amona minyoko oyo nyonso biso tokoki komona ayebi ndenge nini akoki kosunga biso mpe komema biso liboso mpe likolo ya bapasi na biso nyonso awa tozali koya epai na ye akoki kotondisa biso na esengo na kimia mpe na kosolo mpenza na oyo nyonso oyo ezali mpasi na mokili oyo ye akoki kobongisa yango na nzela ya lisikoli ya yesu kristo ye ateyaki ete totala epai na ye na makanisi na biso nyonso tozala na tembe te tobanga te na kati ya buku ya momo ntango alama mpe bato na ye bakomaki mpenza babukani mingi na bapasi oyo etyemaki likolo na bango bato balelaki mpo na lisungi nkolo alongolaki mpasi na bango te kasi apesaki bango elaka ete nakosala ete bakilo na bino oyo ezali likolo ya mapeka na bino ekoma pete mpo ete bokoka koyoka yango lisusu te likolo ya mapeka na bino mpe mikongo na bino ntango awa bino bozali na kati ya bolozi ya oyo etyami likolo na bino nakosala ete bokoka kotelemela ngai lokola bato na ngai batemoin na ngai kobanda lelo mpo ete boyebi ete ngai nzambe nkolo natalaka bato na ngai na kati ya mpasi na bango mpe sikawa tala bapasi nyonso minyoko nyonso mikumba etyamaki likolo ya alma mpe bato na ye ekomaki pete solo nkolo apesaki bango bokasi mpo ete bakoka komema bakilo na bopete mpe bango bamipesaki na esengo mpe na motema molai na posa nyonso ya nkolo mobikisi posa na ye ntina na ye ya kosunga biso mpe ya kolongola bakilo na biso ndeko Carlos alobelaki yango alobi boye moko ya mapamboli ya lisikoli ezali ete tokoki kozwa nguya ya lisikoli ya mobikisi aze alobaki mingi na oyo etali bosungi mpe bosalisi ya nkolo atatolaki ete mobikisi azali na bokasi oyo ya kosunga bato na kati ya mpasi na bango na kati ya mipepe ya mabe na milili ya ndenge nyonso mpe na mpona bayo nyonso bazali na mpasi isaya alobaki mobikisi azali na nguya ya kosunga ya kosalisa baoyo bazali kolela kolongola mpindoli na bilongi na bango ya kosala ete milimo na bango etelema lisusu mpe ya kosunga mitema oyo ebukama na boye nguya na ye ya kosikole ezali na nguya monene ezali monene oyo ete ata eloko moko te ekoki kotelemela yango oyo nde esengo monene ezali koya na bilaka oyo ya ye na tatoli ete yesu kristo azali mosikoli mpe mobikisi na biso oyo ezali lingomba na ye na tatoli boye na nkombo ya yesu kristo amen.
He has the power to convert the ashes of mortality to the beauties of eternity. Close quote. I testify that Jesus Christ is our loving Savior, Redeemer, the Master Healer, and faithful friend. If we turn to Him, He will heal us and make us whole again. I testify this is His church, and He is preparing to return once again to reign with power and glory on this earth. In the name of Jesus Christ, amen. Amen.
This is the women's session of the 190th Semiannual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Thank you.
Thank you, Sister Eubanks, Sister Craven, and Sister Franco. Sisters, along with the First Presidency, we pray for you. We know life can feel uncertain at times, but we also know that nothing is uncertain to the Lord. These past 6 months have been unusually challenging. The opportunities to be with one another has been limited. And yet, here we are again, blessed to gather in worship and to rejoice with one another in a worldwide sisterhood. Last April, our dear prophet, President Russell M. Nelson, reminded us that increasing darkness that accompanies tribulation makes the light of Jesus Christ shine ever brighter. We have watched you seek the light of the Savior through study and prayer. As covenant daughters, you have reached out and shared the light through service to those around you, expressing your faith through your actions. Your individual efforts have been considered collectively and have had a magnificent global influence. Our Savior Jesus Christ truly is the light and life of the world, the light which shineth in the darkness. May we continue to seek and share his light as demonstrated in the video we will see next. Following the video presentation, we will be pleased to hear from President Henry B. Eyring, second counselor in the First Presidency. He will be followed by President Dallin H. Oaks, first counselor in the First Presidency.
My beloved
sisters, I am a man of God.
ako pesa bino makasi pona batango ya minene toyebi ete mobikisi na biso azali koya epai ya bato oyo bakosangana mpe lokola bazali kovanda lokola bato bazalaki na mboka ya Enoch. Bato wana bazalaki na bomoko na kati ya bonimi na bango ya Yesu Kristo mpe bakomaki mpenza peto mpo ete yango bamemamaki banetolamaki na likolo. Awa mokonzi azali koloba ete mokolo wana nini esalamaki na bato ya Enoch tango wana ekomaki na tango na bango babi ete mpe mokolo oyo ekomaki bato nyonso bazalaki na kimia mpe liboso ya mokolo yango likolo nyonso ekomaki na molili mpe molili ezalaki na mokili mobimba mpe likolo ezalaki koningana mpe mabele mpe lokola mpe pasi ezalaki na kati ya bato. Kasi bato na ngai na kobatela bango mpe bato nyonso ezalaki na bosembo na ko mema bango mpe na kotinda bango na mokili mpo ete batatola liloba na ngai ya ngai molingami mingi mpe lisekwa na ye nauta na bakufi mpe na kati ya esika oyo ya bule oyo babengi ete na mboka ya Siona oyo ezali Jerusalema ya sika mpe nkolo ayebisaki ya Enok ete nde yango wana ngumba na yo to engumba na yo ekomata mpe na kozwa bango na kati na ngai mpe na komona bango mpe bakovanda elongo na ngai na esengo makasi mpe bakozala ya ngai mpe ekozala Siona oyo ekokuta kuna uta na ekelamu mpe ekozala na bambula ebele mpe mokili ekozwa kimia nango. Bino bandeko na ngai ya basi, bana na bino ya basi, bakoko na bino ya basi mpe bandeko basi nyonso oyo bozali kosalisa na boboto na bino nyonso bakosangana na kati ya esengo wana ya mobikisi bokozala ntina makasi mpona kosangisa Israela mpe kosala Siona mpe bato na bango bazala na kimia na kati ya Yerusalema ya sika. Nkolo ayebisaki moprofeta na ye oyo azali kolaka epai na bino na kati ya mikolo ya liboso oyo ya Société de Secours mokambi Joseph Smith ayebisaki bandeko basi soki bozali kosalela mpenza bonzambe na bino ata banjelu bakoki komipekisa te kosangana na bino mpe mosala oyo makasi ezali na kati na bino mpe bolengelami mpona yango. Mokambi Gordon B. Hinckley alobaki na koloba na bandeko basi ete bino bandeko basi bozali koza esika ya mibale te na kati ya mabongami ya tata na biso bozali mpenza esika ya malamu mpe na esika ya liboso na kati ya mabongisi na ye kolongola bino mabiangami to mabongisami ya nkolo ekosimba te kolongola bino eloko nyonso oyo nzambe abongisaki ekokufa. Moko na moko azali mwana ya mwasi ya nzambe ebapesi ye bonzambe na kati na ye. Mokambi na biso ya mikolo oyo mokambi Russell Nelson mpe apesaki mateya na ye mpona koloba mosala nini oyo bino bozali kosala ya monene. Alobaki tokoki te kotala monene nini oyo bino bandeko basi bozali na yango na kati ya mabota na bino mpe na kati ya lingomba ya nkolo lokola basi lokola bamama lokola bakoko lokola bandeko lokola batata mwasi to bamama leki lokola bakambi to bateyi na mpe ndakisa na bino nyonso ya kobatela ya kondima ezali mpenza bosolo ya bozongisi ya sango malamu ete wuta na tango ya Adamu na Eva bozalaki na bokasi wana kasi basi ya tango ya lelo oyo bozali mpenza ya bokeseni na ba oyo ya tango ya kala e bokeseni wana ezali kopesa bino makoki mpe ezali kopesa bino misala ya kosala na tango oyo bokeseni wana nkolo azali kotia epai na bino ete bokoma lokola bato oyo ya engumba ya Enoch. Alobaki na baapostolo na ye mpe baprofeta ete bokozala ntina elo monene mpenza ya kobongola Siona ekoma lokola bato na ye. Mpaka buso ya makonki alobaki ete mikolo ya Enok ezalaki mikolo ya pasi makasi pe ya mabe makasi pe ya molili na pe kobundisa Nzambe kasi enoki ye azalaki na kondima amonaki nkolo asololaki na ye na komona mpenza lokola moto azali kosola na moto mosusu mpe nkolo atindaki ye mpo ete ateya kobongola motema na mokili mpe apesaki ye ete ndingisa ete abatisa bato na nkombo ya tata ya mwana mpe apesa oyo atonda ngolu mpe ya solo mpe na nkombo ya molimo mosanto oyo azali kotatola mpo na tata mpe mpo na mwana Enoch akusalisaki matinda nyonso wana mpe asangisaki bato bakomaki na kondima makasi mpe bakomaki bato na nzambe mpe nkolo abengaki bato ya si wana mpo ete bazalaki bato ya motema moko mpe ya makanisi moko mpe bavandaki na kati ya bosolo mpe ya bosembo mpe bazalaki na mobola te na kati na bango ntango nkolo abengaki bato na ye ya siona makomi ezali oloba ete enok atongaki enguma oyo abengaki ya bosembo mpe ekombona yango siona ete siona ememamaki to enetomanaki epai ya nkolo mpe nzambe azwaki bango nkombo wana ya siona ezalaki koloba ete okozonga epai na lola mpo ntango nkolo abengisaki siona epai na ye na ntango ya kala na ntango ya mokonzi na biso yesu kristo bana oyo ya basi oyo bazalaki basali na nzambe bakozala na bokasi mingi mpona kosalisa ete akoma awa na kati ya mokili awa kasi atako bazali ebele mingi to ebele mingi te mosala oyo osalama ezali nde mpona bomoko na kati ya bato na ye nandimi mpenza ete kozala bongo mpo ete na kati ya buku ya momo bazali kopesa mpe lisolo ya bato moko ya siona ozali komikundola ete bateyamaki mpe balingamaki makasi na nsima ya kosekwa ya mobikisi balobi ete mobulu ezalaki te na kati na bango koswana ezalaki te mpo ete bazalaki na bolingo ya nzambe oyo evandaki na kati ya mitema na bango na bomoi na ngai natangamisaki ete tata na biso mpe bana na ye ya basi bazali na likabo oyo wana ya kolongola mabe to koswana na kati na biso mpe kosalisa ete bosembo ezala mpe bolingo ya nzambe ezala na kati na biso namonaki yango na bolenge na ngai na kati ya branche wana nazalaki mwana moke ndeko na ngai ya mobali na ngai tozalaki biso moko nde tozalaki na prêtrise d'Aaron mpe tata na ngai ye moko nde azalaki na prêtrise ya melkisedek mokambi ya société de secours azalaki ndeko moko ya mwasi oyo autaki kokota na lingomba kala mingi te mpe mobali na ye azalaki kosepela te aya na kati ya lingomba bandeko to na kati ya lingomba bazalaki kaka bato ya mikolo mikolo mingimingi basi ya mikolo oyo na kati na bomoi na bango bazalaki na bonganga nzambe te mpe namonaki mama na ngai mpe bandeko basi wana kolingana mpe kotombama mpe kosimba makasi nazali komona lelo ete ezalaki eteni moke ya siona mpe namonaki yango lisusu na basi ya makasi oyo namonaki na branche moke na mboka ya New Mexico oyo namonaki mwasi ya president ya branche mwasi ya president ya district mpe mokambi ya société de secours bango bazalaki mitema mpenza ya bato nyonso ya sika oyo bazalaki koya na mokolo ya yenga namonaki ete bango bazalaki kosimba mpenza makasi mpe nkolo atyaki bango na esika wana mpe nkolo atindaki tempelo etongama mpe tokendaki kovanda pene ya mboka ya Boston wana nazalaki na kati ya présidence ya district oyo ezalaki kokamba babranche oyo ezalaki nzinganzinga na bamboka wana mpe namonaki na mbala ebele oyo ata mwa koswana moke ezalaki kolongwa mingi na bolingo oyo ezalaki kopesa na bandeko basi oyo bazalaki na motema ya kolimbisa nazalaki komona ete bato na motema wana bakambi ya liboso to etindaki ete pio ya liboso etongama kuna na ntango tozalaki koloba ezali na tempelo kuna mpo ete mitema na bango ezalaki na bolingo mingi bandeko basi bopesamaki mapamboli ya kozala bana ya basi ya nzambe na makabo mpenza ya ntina botindamaki awa na mokili oyo mpona konendisa mpe kokolisa mpe kotombola na kati ya bolingo mpe bopeto mpe bokomisa biso nyonso na kati ya mboka ya siona ezali na kaka mpona libaku te nde société de secours esalamaki awa na mokili mpona bana ya basi ya tata na biso oyo likambo na bango ezali ete mawa ekufaka te mawa ezali bolingo ya solo ya kristo ezali kondima na kati na ye na bonyonso pe na likabo na ye ya monene oyo ezali kopesa bino bolingo mpe makasi ya kosala mpe likabo oyo ete bozala nango na kati na bino mpe na makoki nyonso malako nyonso epesamaki mpona siona ezali esika bino bozali na bolingo nde esika siona ezali nazali kotatola ete bino bozali bato ya siona bozali bana ya nzambe ya bolingo makasi mpe alingi bino mingi akokozaine liboso na bino mpe akozala na bino lokola akopesa bino malako nyonso ya siona nalobi boye na nkombo esantu ya yesu kristo amen.
Has its motto, charity never faileth. Charity is the pure love of Christ, and it is faith in him and the full effects of his infinite atonement that will qualify you and those you love and serve for the supernal gift to live in that sociality of a long looked for and promised Zion. There you will be sisters in Zion, loved in person by the Lord and those you have blessed. I testify that you are citizens of the Lord's kingdom on the earth. You are daughters of a loving Heavenly Father who sent you into the world with unique gifts that you promise to use to bless others. I promise you that the Lord will lead you by the hand through the Holy Ghost. He will go before your face as you help him prepare his people to become his promised Zion. I so testify in the sacred name of Jesus Christ. Amen.
In the final days of his
Nansuka
mortal
ya
life,
ye, Yesu Kristo ayebisaki bantoma na ye etali mpasi ezalaki kozela bango. Asukisaki ete na mokili boko tungisama, kasi bosepela nasili kolonga mokili. Kosepela esengela maki epai Kristo sima ya kosekwa na ye atindaki bango. Toma Polo alobaki na bakolinto ete, totungisami bipai na bipai, kasi tolembisami te. Tobongi kasi tozangi elikia te. Tonyokwami kasi totikami te. Tokweisami kasi tokufite. Mibunko to mibale sima, totungisami lisusu bipai na bipai, mpe tozali na mposa ya liloba wanapo tobungisa ilikia te. Nkolo azomi tungisa pona bana baye ya basi. Azali na makasi manso, bondi melaye. Joseph Smith ateyaki ete, misala mpe mabongiseli manzambe bikoki kobebi samate to kozangi samate. Nkolo apesi elikia ete, botala, elaka yankolo epai na bino, oh bino basali na ngai. Bo sepela, mpe bo bangate po ngai nkolo naza na bino, pe nakotele mapene na bino. Pe bokotatola po na ngai kutu Yesu Kristo pe naza mwana ya nzambe ya bomoi. Oyo nalobi na moko nalobi na banso. Bosepela, bana, po nazakati na bino pe natiki bino te. Po mapamboli makoya sima ya mutungisi makozala mingi. Natatoli ete bilakabiye bipesami kati na minyoko bizali kote ya biso kati na mitungisi ya lelo. Bizali na motuya po na kosepela pe kozwa esengo kati na kotondisama ya sango malamu lokola tozo koba kati na mikakatano mia bomoi yanse. Motungisi pe mikakatano bikoza la tango yinso awa nanse. Pasi eza na motuya kati na ebongiseli ya nzambe po na kosali sabino kokola. Mpe elaka euti epa ya nzambe ete na nseko pasi ekozala ekolonga bisote. Na lisali sinaye kondima na biso mpe molende tokolonga. Mitungisi miso mikoleka, lolenge moko na bomoi oyo yanse koleka. kati na bitumba, Abraham Lincoln oyo azalaki mokonzi na Amerika, akanisisaki batu bwanya ya kala ete nyonso oyo ekoleka. Mikakatano yanse oyo naza kolobela tango mususu ekoyela kabayike mbala moko, lokola baye baza kobundana na coronavirus oyo eza koboma. Na Amerika ebele baza komona mpasi pona koyinana mpe koswana tango ya maponami ya mokonzi ya ekolo, kasi oyo ya lelo eleki oyo bakolo mingi kati na biso bakoki kokundola te. Pona ngai, tozana mpasi pona kozanga bozwi, koyinana pona langi ya loposo ya nzoto, komakono, kobungisa mosala, bana oyo baza kopengwa. Mabala ya mabe to kozanga libala pe kosumuka. Kasi liteya ya Nzambe eza ete, to sepela mpe to zwa esengo kati na mateya mpe mapamboli masango malamu mpe misala ya biso. Liteya wana ezalaka sebongo pona profeta, ba profeta pe biso banso. Toyebi yango uta bomoi ya baye baleka liboso oyo nkolo ayebisaki bango yango. Boka nisamaye makomelaki profeta Joseph Smith, mpasi kozanga bozwi, konyokwa ma kotungisama, mpasi ya libota na ye mpe kobomama. Atia maki na boloko, mwasi na ye mpe bana mpe basantu, pamona ki pasi mingi tango babengana ki bango na mizuri. Tango Joseph Smith alelaki pona lisungi, nkolo ayanolaki ete, mwana na ngai, kimia ezala na yo. Mpasi mpe mitungisi mia yo mizali obele pona tango muke. Mpe sima, soki otelemeli yango malamu, Nzambe akotombola yo. Okolonga banguna ba yo banso. Oyo ezalaki litea ya nseko epai ya profeta Joseph Smith mpo atelemeli. Apoatika esengo na yete pe bolingo ya kosale la batu. Yangonde elendisaki bakambi mpe bapionye baye balandaki mpe ekoki kolendisa bino lokola. Bokanisa batu ya eklezia oyo ya ebandeli. Mbala na mbala, babenganaki bango epai na epai. Bamonaki pasi mpona kotonga bandaku na bango pe eklezia na esobe. Mibu mibale, sima ya bapionye bayambo kokoma na mabele ya Salt Lake, lolenge ya kofanda wana ezalaki lokola liwa. Kasi bakambi mpe batu ya eklezia bazalaki na elikia mpe esengo. O eleko likitalinene ya 1849, ba misionele bayike batindamaki na Scandinavie, France, Allemagne, Italie, pe na Pacifique ya Sud. Natango wana ya pasi mingi, ba pionye batelemaki ngui. Mibu misatu sima basusu, tuku libwa na mwambe, babiangamaki kobanda bosangisi bwa Israele. Mokambi moko ya eklezia alimbolaki ete ba mission oyo esengela kite kozala milayi. Tango mosusu mobali akokaki kotika libota na ye mpona mibu misatu ti sambo. Bande kobasi, bokamba mibwa yambo boza komitungisa mpona bino. Tolingi bino mpe tozana kosambela mpona bino. Toza na matondi po ete mikakatano mia biso kolongola koningisama ya mabele, moto, kotonda ya mai mipepe makasi, mizali makasi te lokola ya baye bazalaki liboso na biso. Kati na mpasi, liteya ya Zambe ezali obele ete sepela po ete na kokamba yo. Bokonzi bwa likolo, mapamboli mango, mpe bozwi bwa seko bizabia yo. Kasi biko sale maboni? Bisale maki boni pona bapionye? Biko sale maboni pona bana basi banzambe lelo? Na kolandaka bokambami bwa lisakoli bikuke bya lifelo bikozala bi biso bikolonga biso te ndenge nkolo alobaki na avril 1830 solo nkolo nzambe akolimwisa nguya ya mulili liboso na bino mpe koningisa likolo mpona bolamu bwa bino mpe nkembo na ya nkombo na ye kobanga te ebwele moke salela bolamu tika mabele mpe lifelo bisangenela yo mpo soki otongami likolo ya libanga na ngai bikolonga te yango toza kotombola na mitema kotambola na mitema mia kosepela mpe na mitema mia nsai mpe elongi ya esengo toza kokoba kati na nzela ya bondeko ebele na biso toza te na pasi lokola bapionie kasi nkolo ayebisi biso ete bolemba te kosala malamu mpo boza kobanda mosala monene mpe uta misala ya moke ya minene mikosalema nguya eza na nsuka te ya liteya ya nsango malamu ya yesu kristo oyo ezongisami na mokili kondimela liteya yango eza kokamba biso na esengo bokambami bongengisami mpe nguya biza makabo mabiso mauti na tata wa likolo na kosalela liteya liye mpe likabo ya kobongola motema tokoki kosepela ntango toza kotikala na nzela ekomema biso na bomoi bwa nseko bosangani mpe botombwami elongo na baboti babiso banseko paka Richard G. Scott ateyaki ete okoki kozala na mikakatano mileki ndelo mpe okoki kokima yango te kasi kobunda na yo moko te ndimela nkolo na motema mwa yo mobimba mpe kolanda makanisima yo moko te esalamaki ete mokili esalamaki ete mpasi ezala kasi mpo okweya te eza nde mpo olonga nzela nzela nyonso ezali ebongiseli ya nzambe tata mpe mwana na ye yesu kristo mpo na bango naza kotatola lokola nazosambela ete banso totingama na mobembo mwa biso mwa nseko na nkombo ya yesu kristo amen including the divine gift of repentance we can be of good cheer as we keep ourselves on the path toward our eternal destiny reunion and exaltation with our loving heavenly parents. Quote, you may be facing overwhelming challenges, Elder Richard G. Scott taught. Quote, sometimes they are so concentrated, so unrelenting that you may feel they are beyond your capacity to control. Don't face the world alone. Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. It was intended that life be a challenge, not so that you would fail, but that you might succeed through overcoming. End of quote. It is all part of the plan of God the Father and His Son Jesus Christ, of which I testify, as I pray that we will all persist to our heavenly destination. In the name of Jesus Christ, amen. Amen.
Dear sisters, we express our sincere appreciation to each of you for sharing this evening with us. We thank the various choirs and others who have participated, and gratefully acknowledge those who have assisted in preparing for this meeting in any way. Before hearing from our beloved prophet, President Russell M. Nelson, the choir will sing My Heavenly Father Loves Me. Following President Nelson's remark, the choir will close this meeting by singing More Holiness Give Me. We invite you to join the choir in singing the third verse as directed. The benediction will then be offered by Sister Catherine Reynolds, a member of the Relief Society General Board.
That was wonderful. This has been an unforgettable evening. My dear sisters, I'm honored to be with you.
Bo fandinga na makanisi mingi na basanza oyo tukoleka boleki ba million mwambe kasi zali kaka tete bozali ebele bozali pe na nguya ya molimo ya kobongola mokili nazali na moni bino ndenge bozali kosala boye kati na bokono oyo basusu kati na bino bami kuti musala ekisili misusu bokomi batangisi ya bana na bino na bandako pe bozali kotala bavoisin na bino misusu bamissionnaire bazongi ndako liboso ya ntango efalaki bazonga misusu bandako na bino ekomi lokola ba MTC mpona bamissionnaire bosaleli bateknologie lokola internet mpona kotala baninga pe mabota na bino mpe na kosunga baoyo bazalaki bango moko to mpe mpona kotanga vie suis moi na bato basusu bomi moni ete boluki ndenge nini ya kokomisa mokolo ya sabata elenge botongi mpe bamaske ebele botongi na mawa na motema mpe bolingo motema na ngai ezali kokende mpona basi mingi oyo babongisi baningami na bango na liwa tozali kolela elongo na bino tozali kosambela mpo na bino tozali kokumisa mpe kosambela mpona baye bazali wana bazali kosala misala makasi mpona kosunga basusu oyo bazali na bokono bino mpe bilenge basi bosali mosala kitoko penza. Atako ba media sosio makambo mabe mingi liki kuna koswana swana kasi bino boluki ndenge nini pona kolendi sabasusu pe pona kokabola mwinda ya mubikisi. Bandeko basi bino penza bolakisi bozali bilombe nazali kokamwa na kosepela mingi na bokasi na bino pe kondima na bino. Bolakisi ete na tango ya mikakatano bino bozali kokoba liboso. Na lingi bino pe na lingi koyebisa bino penza ete nkolo alingi bino pe alizali komona mosala monene bozali kosala. Natondi bino pe lisusu bolakisi ete bozali penza elika ya Israele. Bozali penza kolakisa oyo mokambi Godo bin Hinckley lakisa ki tanga abimisa ki esakoli ya libota na mokili mobimba. Bino nde likia oyo azali kolakisa mibu koleka 25 euti koleka abimisa ki yango na milulu ya basi ya Société de Secours. Ezali motuya mingi komona ete ye abimisa ki esakoli oyo kati ya liyangani ya bamama na lingomba. Na kosalaka boye mokambi Hinckley abeti sete penza penza na mosala monene pe esika monene basi bazali nango na libongiseli ya nkolo. Sika nalingi nayeba oyo nini boyekoli na mbula oyo. Eske bomi pusi pembeni ya nkolo to bomi moni ete bokei mosika na ye. Makambo maleki na mbula oyo esali boyoka ndenge nini mpona mayima azali koya. Solo penza nkolo ye moko alobeli mpona ntina ya mokona biso na maloba ya kilo penza. Akebisaki ete na mokolo ya biso mitema ya bato ekokweya bango. Tepe ata bapona mibango moko pe bakoki kokosama. Alobelaki moprofeta Joseph Smith ete kimia ekolongwa na mokili pe ete makama ekoyela bato. Kasi nkolo pe apesi emoniseli ya monene ya eleko oyo tozali na yango ya kitoko na yango. Ayebisi moprofeta Joseph Smith ete mosala ya mikolo ya suka ezali ya monene penza pe kembo na yango moto akoki koloba te pe bonene na yango moto akoki koleka yango te. Sika monene ezali loloba tokoki kolobela mpona bapasi oyo tomoni na basanzeli koleka oyo te. Kasi ndenge nini okoki kosangisa bonene oyo pe makaloba ya baprofeta pe oyo epesami mpona biso bilaka ya minene epesami mpona mikolo na biso? Nkolo alobi na liloba moko alobi ete soki omilengeli okobanga te. Oyo nde elaka ezali moko oyo ekoki kobongola penza penza ndenge tozali komonela mayima azali koya. Kala mingi te nayokaki mwasi moko oyo azali na litatoli monene azali koloba ete bokono oyo ya monene euti koleka pe osangisi yango na koningana ya mabele awa na Salt Lake esalaki ete amitala amona ete amilengelaki penza penza te ndenge akanisaki. Awa nga natunaki ye soki azalaki kolobela ya komilengela ya kobomba biloko ya kolia to ya litatoli asekaki mwa moke pe andimi. Soki komilengela yango nde fungola penza penza mpona koyamba eleko oyo pe mayima azali koya na kondima. Kasi ndenge nini tokoki komilengela penza? Na bambula mingi baprofeta ya nkolo balendisi biso ete tokoka kobomba biloko ya kolia mayi pe misolo mpona tango ya pasi. Bokono oyo yango ebeti sete sete penza na bwanya ya liteya oyo. Nazali kolendisa bino bosala nyonso bokoki kosala po bomilengela na oyo etali tango ya mosuni oyo na biloko ya kolia na biloko ya bongo. Kasi mingi mingi nazali kotalela komibongisa na bino ya molimo pe ya baposa na bino. Mpona ntina wana tokoki koyekola mingi na kotalaka bomoi ya Kapitaine Moroni. Moroni ye azalaki mokambi ya bampinga ya banifit oyo bango bazalaki na bibundi bazali kobunda na bato baleki bango na monene, baleki bango na makasi, baleki bango na ntina pe baleki bango na mabe. Kasi Moroni asalisaki bato na ye te bakoka komilengela na ndenge misato. Ya liboso asalaki ete bakoka koluka bisika wapi bango bakokaki kozala sembo, bisika oyo ya sekurite mpona bango. Ya mibale bamilengelaki na makanisi na bango mpo bazala bato ya kondima na nkolo. ya misato asalaki nyonso atika te kolengelaka bato na ye tango nyonso na mosuni na molimo tika ete biso tokoka pe kotayela mateya oyo misato. Liteya ya liboso, tosala bisika ya sembo to sécurité. Moroni ye asalisaki ete babisika nyonso ya banefite bamboka nyonso na bango batonga lopango ezingi bamatisa banzete likolo mpo ete moto akokota te. Ntango balamaniti bayaki kobundisa bango bakamwaki mingi na bwanya ya banefite na ndenge bamilengelaki mpe basalaki bisika na bango ya bwanya ekoma makasi. Na ndenge moko awa mpasi mpe makambo ya ndenge na ndenge ezingi biso esengeli toluka tosala bisika osika wapi tokoki kozala sembo na nzoto mpe na molimo. Ntango ndako na yo ekomi esika nini yo okoki kobombana na kondima, esika wapi molimo ekoki kovanda, ndako na yo na boye ekomi esika ya liboso ya ebateli mpo na yo. Na ndenge moko bapio ya siona yango mpe ezali bisika ya komibatela na mipepe mpo ete yango ekambami na baye bazali na bafungola ya bonganga nzambe mpe bazali kosalela nguya ya bonganga nzambe. Awa yo ozali kokoba na koyokaka mateya na baye bankolo atye mpo na kokamba biso okoyoka sembo koleka. Tempelo yango nde ndako na nzambe ezali esika ya sembo koleka basika nyonso. Kuna bino bandeko basi bozali kopesa manguya ya bonganga nzambe na nzela ya milulu ya bule bozali kokota kuna. Kuna mabota na bino ezali kokangama mpona seko ata na mbula oyo esika wapi batempelo ezali ya kokangama. Kasi bozwi oyo bozali kozwama na kati ya tempelo ezali kopesa bino nzela na nguya ya nzambe mpenza ntango bino bozali kobatela milulu mpe bondeko bosalaki elongo na ye. Na mokuse esika ya sembo ezali esika nyonso wapi okoki koyoka bozali ya molimo mosanto mpe kokambama na ye. Ntango molimo mosanto ezali elongo na yo okoki koteya bosolo ata kutu bato mosusu bazali koteya lokuta. Na boye okoki kokanisa mituna minene ya sango malamu na esika moko oyo revelasio ekoki koyela yo. Nazali kobenga bino bandeko basi bokoka kosala ete bandako na bino ekoma bisika ya sembo mpe nazali kobengisa bino lisusu bo ete bokoka kokobisa bososoli na bino ya nguya ya bonganga nzambe mpe ya milulu ya tempelo mpe mapamboli na yango. Na kozalaka na bisika ya sembo oyo boye ekosunga bino na mabota na bino bokoka kotala liboso na kondima. Liteya ya mibale ezali bongisa makanisi na bino bokangama na nzambe. Tubandi mosala monene ya kokomisa tempelo ya Salt Lake makasi mpe kokomisa yango kitoko mpe kobongisa yango. Bamosusu batuni balobi mpo na nini tozali kosala mosala ya boye? Kasi baye ntango tozalaki awa wa ntango na Salt Lake koningana ya mabele ya makasi ezalaki na ebandeli ya mbula oyo tempelo oyo ya kitoko eninganaki ete linzenze ya ange Moroni ekweyaki piololo na ye ekweyaki. Na ndenge moko bafondation ya tempelo ya Salt Lake esengeli ezala makasi mpo na kotelemela mipepe oyo makasi. Biso mpe bafondation na biso ya molimo esengeli ezala makasi na boye atako mabele na biso ya molimo eningani bomoi na biso eningani tokotelema ngwi mpe tokoningana te likolo ya kondima na biso. Nkolo alakisi biso ndenge nini tokoki kokolisa kondima na biso na kolukaka koyekola mingi na kotangaka mpe na kondima. Ntango tozali kokembisa kondima na biso na Yesu Kristo tokosala nyonso mpona kobatela mibeko na ye mpe kokanisa ye ntango nyonso. Mingi lisusu kondima na biso ekomata ntango tozali kosalela yango tozali kondimela ye. Yango nde babengi koyekola na kondima. mingi lisusu biloko mingi te etongaka kondima koleka kotanga mingi mingi ya buku ya Mormon. Mokanda mosusu te ezali kotatola na ntina ya Yesu Kristo na nguya mpe na peto lokola mokanda oyo. Baprofeta na yango awa batindamaki na nkolo, bamonaki mokolo na biso mpe baponaki mateya nini mpe bosolo nini oyo elingaki esalisa biso makasi. Buku ya Mormon yango nde ezali mpenza mpona kosunga biso lelo. Solo penza, sécurité monene eyaka tango tokomi kangama na tata na biso na likolo pe Yesu Kristo. Bomoi oyo ezanga Nzambe ezali bomoi ezali na kobanga, kasi bomoi oyo ezali na Nzambe ezali bomoi ya kimia. Yango nde mpona ete mapamboli ya molimo eyelaka bazali bandimi. Kozwa révélation ezali moko ya mapamboli ya minene mpona bango. Nkolo apesi elaka ete soki tosengi tokoki kozwa révélation likolo ya révélation. Nazali kopesa bino elaka lisusu ete awa yo ozali komatisa ndenge na yo ya kozwa ba révélation, nkolo akopambola yo na kolakisa yo nzela na bomoi na yo pe na makabo minene ya molimo. Litea ya misato ezali kotika komilengela te. Ata kotango makambo ezalaki malamu, Kapitaine Moroni atikaki kolengela bato na ye te kobongisa bango te, atikaki ata mokolo moko te avandi. Monguna ye atikaka kobongisa biso te, na boye tokoki te kotika komilengela. Mingi awa tozali komikoka biso moko na molimo, na nzoto pe na makanisi na biso. Tango tozali kosala boye nde tozali komilengela mpona kobundisa kolongola bakobundisa oyo ya Satana. Bandeko basi, bozali malamu mpenza, boyebi mpenza ndenge nini ya kosala bisika ya sekurite mpona bino moko pe mpona baebolingi. Pe lisusu bozali na bozwi ya Nzambe oyo ezali kosala ete bokoka kotonga kondima na basusu na ndenge ya malamu mpenza. Awa pe lisusu botikaka te, bolakisi yango na mbula oyo. Botika te na bondeli bino pe ekenge na bino mpona kobatela bandako na bino pe mpona kotya kondima na mitema ya baoyo balingami na bino ekopesa bino mapamboli na bileko na bileko ezali koya. Bandeko na nga balingami basi, bino bozali na, ezali na mingi bokoki kosepela nango oyo ezali koya. Nkolo atyaki bino awa lelo mpo ete ayebaki ete bozali na bamakoki mpona kovanda na kati ya mbilinga-mbilinga mingi oyo ezali na mikolo ya suka oyo. Ayebaki ete bokoimona bonene ya mosala na ye mpe bokozala na posa mpenza ya kosala ete esalama. Nazali koloba te ete mikolo ezali koya ekozala pete, kasi napesi bino elaka ete oyo ezali koya ekozala na nkembo mpona bayeba komilengela mpe bakokoba na komilengelaka bazala bisali na kati ya maboko na Nkolo. Bandeko basi, tika ete toyika mpiko kaka na tango oyo te, kasi tika ete totala liboso na kondima. Batango ya mikakatano ezali tango monene mpona biso tokoka kofungwama na molimo. Ezali tango oyo ezalela biso na bato mosusu ekoki kozala makasi mingi koleka na tango ya kimia. Napesi bino elaka ete awa tozali koluka mpe kosala babisika ya sembo to sekurite komilengela na makanisi mpona kokangama na Nzambe, mpe tozali kotika te na komilengelaka. Nzambe akopambola biso, akokamba biso mpe akofungola biso mingimingi ete akolobela kimia na mitema na biso mpo ete na tozala bato na ye. Awa tozali komilengela ekozala malamu na tatoli ete na nyonso ezali ya solo. Na lakisi bino bolingo na ngai na kombo ya Yesu Kristo, amen.
With my expression of love for you and my confidence in you, in the sacred name of Jesus Christ, amen.
Our loving Heavenly Father, we come before Thee as a global sisterhood and of Thy daughters. We're grateful for this beautiful time together and for the gift of Thy Son to teach us and to testify through the power of the Holy Ghost to each of our hearts. We're grateful for chosen servants that Thou hast called to teach us and to be a conduit for revelation in our day. We know when we recognize that we are blessed to have a living prophet, even President Nelson, and we love and honor and sustain him and ask for Thy beloved care over him in his sacred role. We are thankful for the gift of knowing that we are Thy daughters and that there is a power in our innate nature. And we recognize also that Thou wants us to come unto Thee and set down our burdens and be healed and comforted by the atonement of Jesus Christ, and that His love will conquer those things that we struggle with or those heartaches that we seek comfort for. We're grateful for the refuge of the temple and the blessing it is to go there and to be able to bring it into our home and into our personal lives, and pray that we might always be worthy and open to attend and to be worthy of that sacred edifice. And we thank Thee again for the meeting today, for this power of unity that we enjoy, and for the hope and the blessings of love, charity, and for Thy tender care. We offer our thanks at this time in humility and say these things humbly in the name of Jesus Christ. Amen.
This has been a broadcast of the Women's Session of the 190th Semiannual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. The music for this session was provided by a variety of choirs from previous women's sessions. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.